This man creating the people them, and for no reason they call them king.
King?
Yeah, they call them king and creating them rules.
Test.
Yeah.
Touch.
Nigga sina out. Nigga ni chafu. Some tuangovu. Nigga ni kavu. Usoni sina kovu ila moyoni chakavu. Jifanya mokovu ila maufundo yangu. Najifanya mwema na sala njema ila gizani mademzao na wate Kenya. Nigga najifanya dingi yegima nyingi na napenda videnta naunga vivitsi. Af Sunday kanisani wa kwanza, then Monday tukutane kwa mganga. Af Joni bata chimbo la vicheche papi churo kimboka didara yani manzese. Nigga ni no senti noma, kungi na kula na ganja na chuma. Nigga na cheza ki Maradona, na pena vinente, vina vesloma.
Mi tu, ila mi mtu mchaf like the innocent man. Mi na piteli tu, na pigia kazi chafu kini panje dan. Mtuwa oya oya, oya oya eh, oya 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 eh. Oya oya eh, oya 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 eh.
Najifanya kolo kumbe chui, tumwe makumbe adui. Batan paka subui, watoto wa mama wanisumbui. Kima za nyilili, sina kilili bongo wananita mwiba.
Baba yao
nikachinga kama pili, sina kilili wapigaji tushapiga.
Saidi yao
nisha waka maganja, waka maganja nisha waka maganja.
Yeah.
Kona kanibali rasta, kanibali rasta, kona kanibali rasta. Na kuenda na latiba kwenye tebo, yusuti na taya lafu chini yebo yebo. Kima sai RIP Mr. Ebo, watoto kama wote wanakuja dabo dabo. Nigga ni innocent kinoma, kungi na kula na ganja na chuma. Nigga na cheza ki Maradona, na penda vidente, vina vesoma.
Ila mi mtu mchafu na ki innocent man, mina pretend itu. Napiga kazi chafu kini panje da. Mtuwa oya oya, oya oya eh, oya 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 eh. Oya 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 eh, oya 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 eh.
Anachiso mibaya di ubaya unaniogopa. Geto napoka, ndani nafuga nyoka.
Unikosi kwa vikao vya mapasta, kishe haraka gigi yaka nipe papa.
Wanangu wa mzizima mnasema aje,
aasema aje.
Kapambane ubanda tudanje,
tudanje.
Dandi 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 dote. Bichina nengo boy, yeah. Bichina nengo boy. Maboko baba be, oda de. The Batman billionaire kidi baba dashu with ya de.
Take five now.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.